DJ song.
To the murder. Heat after heat, me now wampa to the murder.
DJ Brad 254.
Squeezing in me panda, baby, you don't know. Squeezing in me kuwa to wambuda bongo.
Sheria, lazima mfote juu ya serikali.
Ita masoja, siski.
DJ song.
Kikira kira, tuja kutigana na kia kwa limo.
Fende reverse.
Dodge.
Fende reverse.
Kire kigwere.
Brad 254.
Kire kigwere. Mbete kura yu.
Kamnyandua, tukarudiana.
Makuji na machape, makuji na ma.
Nikutunoka. Nikutunoka.
The Music Kingpin. Hyperboy. This is DJ Brad 254.
DJ Sound. DJ Sound. DJ Sound.
Can you stand up?
Magic too.
DJ Brad 254.
Sheria lazima mfuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji munajifanya musa na nusa watoi mliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ulidorende hatuta hata za hoa
mima na napenda life napenda dema na jidai Mevai, kama ni luku piga white ni kame die ako majingri mangwai na be a light kukata maji ni sheria warugera inama chuchumia hiyo ni mui kasi mi uomekalia ni shere na itaki masheria sheria
kukata maji na sambuka nikibleki na zinduka shitani ya mipanda jini mkata kamba zirikali na pindua mino kiboko yao wakisleki tunapita nao Tina haina kuchao
Yani ooh baby wendu mama yao
afane pita ndani. Yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kibabi. We enjoy the party. Tunapiga shere. Yani mpaka kuche. Tunapiga shere. Yani mpaka kuche.
Nimanga, napenda life. Napenda dema na jidai. Ata mevai, kama ni luku piga white. Nikame die, ako machingi mangwai. Na pia life. Kufuta maji ni sheria.
Patime jama demo kwa tuna maguado mamuru amedunga mangoto kaza kuevo energy na
kuna kwa best
nikaya yegona nikali tumetifema
diko
na nimekamu na mageso napenda party ya nina magua po sema nina maganje nina kilizi kuja na mamanzi na kama huna ganji kala leta
matani. Kama unauliza kaneza washa kingi na my guy na washa sari. Kama unauliza kagonya gimbili zitaweza my guy agize sari. Kama ningori ningori ya kuna chija weza my guy ishiya sari. Ruka juta zina makali na kavela jamanya sari.
Ati lipua kijaba, kijaba, lipua kijaba, kijaba. Niko ketepa na majani, leta konyagi na mangwai. Leo ni kuzama dani ya pori. Tunasafisha meza na mbogi. Chief anadai morio zimereporti na nina form leo buda niko gangari. Nimepiga luku leo nina dangari. Nina psych utadhani mini binary. Na chapa chapa ka Arsenal liko finally. Game ni game so najua mini hatari.
Kama analiza kaneza washa kingi na my guy na washa sahibi. Kama analiza kakonya gimbeli zitaweza my guy agizo sahibi. Kama ningori ningori ya kuna chaja weza my guy nishia sahi. Ruka juta zina makali na kavela changanya sahi. Girl is kia wapi, ilia chapombe. Girl is kia wapi, girl is kia wapi, Chelsea wanna win. Girl is kia wapi, girl is kia wapi.
This is DJ Brett
254. Call me playboy, juvile nabu cheza. Tasty, tasty, juvile nimeweza. Feisty, feisty, juvile mihupenda. Ati nasty, nasty, juya kiti chini ya meza. Call me playboy, juvile nabu cheza. Tasty, tasty, juvile nimeweza. Feisty, feisty, juvile mihupenda. Ati nasty, nasty, juya kiti chini ya meza.
Yo, yo, what's up ladies and gentlemen. It's your boy Abu Kali, the cassava boy. Chilling out with DJ Sonj. Bye, bye, bye.
Siski, 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 siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole. Very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, botch, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki babe utaniua.
Sitali,
babe supunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik.
Eh.
Siski, siski.
254.
Niliambiwa ni muache siski.
Yo,
mambo. Lakini tutaka kusema
kazi.
Chana
na.
Unajua kusema
yani niko mangoi mpaka na jiat mara. I like you nani bamba ni eti nishateka mara. King kwa hii scene unaweza finyari. Yani niko mpaka na jiat mara. Yani niko mangoi mpaka na jiat mara. I like you nani bamba ni eti nishateka mara. King kwa hii scene unaweza finyari beat na vile na kaza beat nime pull up na genge machua.
Kuwa mkati ni dizi, tunainua ikron nyinu we ni misuli. Heshima idumu, tukibonga ni sumu. Ndobe inagonga westizi ya majungu. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Maguji na machampe, maguji na ma. Huku ni machampe na maguji tuku.
Menchi kama kawo wasi need campaign. Main event the rest wanna raise curtain. Punchline adi heta ana feel some pain. Kisimpo boy uchungu kwa buru wenga. Duna na hika we ni guiji na champagne. Asha kishash bora mi unipe champagne. Mse wa pao kini need bite okay. Niso soon aka mi sari
kai kwa mazito gota ona venye tunapiga wera jo hakuna kuchocha. Hatupendi vioja tuafuka boda. I mean after this ni kuwin kuwin alafu win. Na nafanya nafanya mami mistaki madrama. Niko juu wana hate na bado uko under man. Mini bazuwe bado ni kijana. Teka chick please buda punguza kuchigamba.
Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na majampe maguji na ma. Huku ni majampe na maguji tuku. Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na majampe maguji na ma. Huku ni majampe na maguji tuku.
Wiji nikikanyaga jiji ni piji. Bila mita mimi siji kupede kale now they call me kung fu. Unachotaka unapewa sote ni full. Mahewa ni juzi tunli wazima tuku tuku. Seti tukunguzi mafua washandu kuchukua. Beza sasambua magwiji tunakamua. Hita kakitumbua goto na wasukua. Safi tushatanua fua na jichukua.
Gaza na nduru lakini misi kokus. Ni kama reggae nobody can stop us. Sipendi beef duzenu joni makakas. Una distractor we ni fun bila purpose. Kasi ya mavo hiyo ngoma imebit. Najua huja get hini mavo.
This is DJ Brad 254.
San take a sip, take a sip. Kitoro samba wako bado wako six.
Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na majampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Huku ni machampe na maguji. Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Maguji na machampe maguji na ma. Huku ni machampe na maguji.
Tako rangi kama ile ya Vera. Kumbu kumbu kechuna changu Vera. Kani toroka tena. Hapo ndani ya vipusa wameshonga utadani sinema. Kama unanjaro za kihomo. Umama mingi na usoro. Vibe ni safi tunataka pari. Tumekuja kuwa shanare.
Ni kwa high to my steams ama bomb. Piga short shots, nitoe lock. Hata pia magali bana bring here. Nyama kiugali manga shikilia. Waka waka, kame waka. Labda nile majibana kame kata. Atujesiki akabagazi. Chancho atukipwezi mabazi.
Party after party, mabale makale. Party after party, mabale makale. Joe chill na see. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force.
Nakajaba kashike wapi. Akatengwa kandusha kati. Puliza kameka toti. Kaspecial para za moti.
Mountain pro.
Jukusonga ni kwenda gothi. Tunasonga kulikonduthi. Nyege nyege
kulikonduthi.
Hyper boy.
Red 254.
Zandi tusonge
ya modi.
Chuku songa ni kwanda godi. Tunasonga kulikonduzi. Nyege nyege kulikonduzi. Nikuchundoka. 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 Nikuchundoka.
Washeni yo kitu wa rap, sharap, irap, sirap, sukunye kimoja shiro, ni rap na cap, what's up, dereda to fesa ni sake to beach, sorry my nigga, sijasema beach, nimesema beach, na kanisa dafa, ekere beach, ngoko ni lady, washanga tu medi, na kasi kupendi miu kupiga mahedi, oi, kwani pae pae si popo, sijamanisha if you're pretty, no ithero, guy, guy.
Nakajaba kashike wazi
Haya
Ekatekwa kandushwe kati
Haya
Puliza kabeka toti
Haya
Kaspecial paraza moti
Haya
Kome ilandi tusonge mozi
Juku songa ni kwanda gozi
Haya
Tunasonga kulikonduzi
Haya
Nyege nyege kulikonduzi
Haya
Nikuchundoka
Brika chundoka
Nikuchundoka
Brika
Nikuchundoka
Brika chundoka
Nikuchundoka
Brika brika
Nikuchundoka Nikuchundoka
Brika
Nikuchundoka
Brika chundoka
Nikuchundoka
Brika
Yeah Monday hangover Tuesday kapitana Wednesday kusota Thursday kungoja Ndio Friday weekend na leo kafo Kasha jipabana Ni Friday night Ni ya mwili na sailors Kwangu stepu ni moja Na wala hibila
Sita wa watutana
Nakajaba kashike wazi
Haya
Ekatekwa kandushwe kati
Haya
Puliza kambeka toti
Haya
Kaspecial paraza moti
Haya
Kome ilandi tusonge mozi
Juku songa ni kwanda gozi
Haya
Tunasonga kulikonduzi
Haya
Nyege nyege kulikonduzi
Haya
Nikuchundoka
Brika chundoka
Nikuchundoka
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge. This is DJ Brad 254, the music kingpin.
Angel, but you could wine. And I'm my fault, but you could wine. Angel, but you could wine. And I'm my fault, but you could wine. When your waistline like you should wine. Oh no wine, 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 girl, body good wine. And I'm my fault, your body good wine. When your waistline like you should wine. Oh no wine, oh no wine, oh no wine, oh no wine, oh no wine.
If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're sexy and you know it, clap your hands. If you're ready and you know it, and your body wants to show it. If you're sexy and you know it, clap your hands.
DJ Sarge in the mix.
Just wind up your waist, girl. Uno wind up your waist, girl. My girl, just wind up your waist, girl. Uno wind up your waist, girl. Girl, body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl, body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
Kick it up in a the place, girl. Roll it up in a the place, I'm a she place, girl. Hey, your body bend up fearless, girl. Me love it when you wine and pushing on me waist, girl. Hey, can offer them a fearless, girl. Wine so good in a the place, man, I feel risk, girl. See me, bad girl in a the place. Me love where you bend up in a place and mash up the place, girl. Body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Oh no wine, 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 girl. Body good, wine. And I'm my fault, your body good. Wine, when your waistline like you should wine. Oh no wine, oh no wine, oh no wine, oh no wine, oh no wine.
London.
DJ Sarge. Niko na kusudi, nimekuja kukubama nikimaliza ndo niru.
DJ Brad 254.
Nimefika na niko na kusudi, nimekuja kukubama nikimaliza ndo niru. Nisikize kwa sababu huna budi. Zimistari za leo nimezitoa tuburu.
kwanza na cheki uko mudi. Pili napenda iyo hudi. Atakawe ni mse wa nduthi. Amka usakate juzembe ni upuzi. Baka jasho linuke ushuzi. Ushuzi, shuzi, shuzi. Squeezy na ringa nko chuzi. Chuzi, chuzi, chuzi. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongone jambo. Mr. Kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, ey. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, zitoke. Fire, rende inagwaya, ngoma inachuna nipeleke Ulaya. Hapo kilegea tunakukaza na pliers. Kutu adikucha kuja na kina pliers. Zitoke, mini kuokote. You say my name ni kupeleke popote. Saru, takupa chochote. Hata kama ni mbali tutafika huko kote. Zitoke, 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 zitoke.
Kuna blow, mina taka tuku blow. Leta noma kuna blow, sunajua mina blow. Kina blow, ina bado wanapenda kina joy. Wapika tuma home, iwa pika tukwa kochi. Kwa kochi, kwa kochi, natenda tuka kochi. Wapika home,
DJ Sound.
Kochi, kwa kochi, natenda tuka. Kochi kwa kochi napenda tu kwa kochi. Akifika home tunapiga tu madoti. Kochi kwa kochi napenda tu kwa kochi. Akifika home tunapiga tu madoti.
Mkadi na leo mindo mkali. Niko sabe na veveka na mamoshi tu kwa sana. Mafeki jo apana. Mageoso amejipa na dae mindo teacher. Chuk nikipita na nyona kama filter. Military militar na kam tuki genje seska. Eti spendi kata tenja BF kawa senge. Yuchura na tekwa na seswa na topwa.
Kochi si choki ukidai na loki. Napigisha jenga na bakosi. Si kosi jicho bigi gololi. Jiseti nisha nyonji na vile umeshona uko nyuma ni sponti. Hai wangu pigia nduru walai. Wadai saba ama doggy design.
Hai bubo kijama
ni fili shahai. Uko fan kama midura za gidurai.
Kochi kwa kochi napenda tuka kochi. Kochi na piga tu madoti. Kochi kwa kochi na penda tu kwa kochi.
Umsipa na mdai. Nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma again. Umsipa na mdai. Nyoroka nyoro. Umsipa na mdai. Nyoroka nyoro ngozi na sitai. Nyuma again. Ombio chemutai. Nitenjo roge rungu ya masai. Kupede, kupede, kupede. Hako kasupa kagani yo. Mbese kanyama kakulena. Chuta kahe oka gorokia.
The Music Kingpin.
Haka gorokia. Wee. Waroropia kuna venye wanani kuamia. Ae. Wakembwe, wakembwe. Ae. Watekwe, watekwe. Ae. Waseswe, waseswe. Ae. Kalembe, kalembe. Dile. Ae. Jecha usiku karashika. Nakapea mitika na shika. Shika 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 maringita. Napenanga mama kani mama mama sita.
Gu gu ga ga. Sumejua ni nani baby hapa. Kuki namba deni ntakulapa. Nikivuta bangi look ni rapa. Nothando lando jia shash na ngango. Apa sima zikizimo sinta washa kando.
This is DJ Brad 254.
Na lando tuna kucha kibango.
Umsupa na mdai.
KB zero on the beat.
Just jing. Nyuma atie na umbia chemutai. Nite njo roge rungu ya matai.
Suna jua chuni nani.
Superstar. Yao yao. There can only be one king in the jungle.
Me not die ku relax. Now my eggs my things design me. Me not die ku jay nice. Now my boys my shash ki taxi. See you jay let the bus. See you jay let the bus design me. See you jay let the bus. See you jay let the bus design me.
Nimetulia na mandong. Na kiateka anabo. Volume leo na tunisha hadi so. Nikipewa notice missy mind. Loni good vibes na mangwaya. Kisha mabarosho kwa vaite. Nishike japa na maboys tuchane. Nasikia kuna pengwa na kuja. Tuchange tutumeza uba. Leo ni kutema na kukuta. Yo, Sameti Beba. Alexa, play nyonya.
Me not die ku relax. Now my eggs, my things design me. Me not die ku j nice. Now my boys, my shash ki taxi. See you j let the bus.
letter bus. Simuji letter bus design.
Bus bus ebu katika mikono chachisha. Kani moto tunawakisha. Nikuji nice mom zinga tunazamisha. Usilegeze buda bada waitisha. Niku relax na mapuff puff pass. Na tumejipin na makapaka das. Hakuna kuswipe leo tunalipa cash.
Tuna party tukiserembete kacho na makuanti. Kagial dema wine kulu kulu jumping. Napenda big party dhumbu to the wobbling. Alumbu tutashimbetika na makali. Get crash na kutora hamba tani. Juka ni shash ni mechize mbete shaza chuani. Leo kutembete ka diva wangapi. Na daika leka nyombo toi juu niko na draki.
Me not die to relax. Now my eggs my things design me. Me not die to G-nice. Now my boys my shash keep that scene.
You answer with DJ Sonj.
It's gonna be DJ Brad 254. Follow him on Instagram, Facebook and Twitter at Brad Yakuza.
Yeah, mi bonga na jani kikam. Mi uji chocha mbaya kwa mafala juma mani kifam. Yeah, mi bonga jani kikam. Mi bonga na jani kikam. Mi uji chocha mbaya kwa mafala juma mani kifam. Naka uja top up ni reverse. Spendi competition gai ikona kam na sila. Sawa mi istaki juwa juna penda haga na bana yo kifua. Nasema hivi nataka jotu kwe wawile. Ukikam hivi ushajuanga form kupewa miti ala. Na kujua sana na unapendanga banana. Na ya pasi kitanda na unani ite kibanda. Isi ndizi iza hapa nina guava.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unani angalia. Na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unani maliza ukini angalia. Maliza ukini angalia. Unani maliza ukini angalia. Maliza ukini angalia.
Fine girl is a mother she wrote. Backside umebeba kilo. Na kufata kila mali you go. Unafanya wanavunja shingo. Mama sita, señorita, bailando. Mama sita, señorita, bailando. Cheki venya navo wine. Cheki venya navo grind. 420, nikiseti. Bado umestick tu kwa mahedi. Mali safi kende chainzi. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad girl.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unani angalia. Na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unani maliza ukini angalia. Maliza ukini angalia. Unani maliza ukini angalia.
Niko riko na zingati, giz giz. Niko riko na zingafu, giz giz. Niko ngeso na morata, niko mboka na mashata, giz giz. Niko riko na zingati, giz giz. Niko riko na zingafu, giz giz. Niko ngeso na morata, niko mboka na mashata.
Shatare atuwezi rienga furda. Maruche masangwenyi wa bugde. Niko nditi mewolit kuboswe. Nikiduitwa na VX ni ma bad mind. Subenje kila mdo wibrige nje. Bro kavi kwa inzagi kanje bro. Makuela miu kasuka salopa. Ndesa kuwateka na mnesha. Mzaga kuwajaza kangito. Shashken miu pigia ni za TY. Nishma bufalino na jatimo. Jamse kuwa pandis na maniple. Jinre zime reacts tumemokre. Kanairo tumegova na dikuwako. Ronga ni wadie na walajo. Kevin ya marine kuwa boombrush. Ijuga watalego awazawe.
Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata. Giz giz niko riko na zingati. Giz giz niko riko na zingafu. Giz giz niko ngeso na morata. Niko mboka na mashata.
Niko steam, niko wabling na machaji. El Njavati, mendo wa maria e. Kuzingati bila ata gifla. Mendo shifu street mainadi. Giz giz kuwa hicha kuwa kata. Na my grade zimenguata. Mr. Go missing mtani hata. Nikenda suwa mwezi niguduka. Pika James Riang nikugasta. Rima miu wate kikiza kifasta. MG tunaletaga disaster. Na wachai utadhani mini pasta. Niko round nime pull up na mchup. Makangethe nime kuja kuwa tuma. Niko round nime pull up na mchuma.
DJ Brad 254.
Makangethe nime kuja kuwa tuma. Giz giz niko rikana zingati.
Giz giz
Mama nilindie siri za nyumba. Mimi ni mwanadamu naweza yumba. Sina
the music king
kid. Mama inka kukumbuka. Na upendo wangu kwako maradufu. Na mama yangu achoki kukusifu. Toto la kishua mwanae kapata jiko. Wanabonga sana hata kituendele. Moyo wangu umekuchagua wewe. Wanaongea sana mimi nakupenda wewe. Na maneno wanaongea sana. Na kuaminia mama sasa cheza kiwewe. Hey, ni sawa.
Nchina na piji mambo.
Sawa.
Utaki tupea.
Ni sawa.
Safari, niko tayari, nianze na wewe. Kama kukusubiri, nitasubiri, niwe na wewe. Hata kama nauli, baby sijali, nitaleta mie. Nimeweka nadhiri, kwangu moyoni, nisikukose. Kwanza ulivyoumbika mama, figa fire, toto moto. Sketi kibana, akili gaga, ndoto moto. Ninapenda ukiinama. Figa fire, toto moto. Sketi kibana, akili gaga, ndoto moto.
Tick, tick, ati weni tamo.
The music kingpin.
Ati weni tamo.
This is DJ Brand 254.
Baby, let me be your controller, controller. Let me control it, control. Baby, let me be your controller, controller. Psycho,
Gigante.
Baby, let me be your controller, controller.
Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way.
DJ Sound.
Bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Gang get on, we are take it to the top.
Yana mabling, mimangwese uniita ring. Dingadi kwa ring, ni manako lunakula maviding. Niko jonka jing, niko steam. Mi uzi light na acha wa medim. Juice to tugeto na wapeleka na stepo. Ataka kuna kafu mula langa kwa depot. Mabis kuanlish, kusafisha nika detol. Milibai kwangu saizi siishi kwa rental. Vile na wango wa meno utadhani dental. Mindo chizi wa mziki ni ite mental. Jina iko kuta zote zabe adi central. Lukini cross, vuka boda kuja get.
Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Gang get on, we are take it to the top. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Bad way, bad gang, bad way, bad. Gang get on, we are take it to the top.
Baseline ukiwine kwenye flow. Sicheze poka, cheza na motion. Ngoma tamu, ukipewa potion. Life bond is, na take over kucontrol. Nimemwaga kitu kwenye party cup. Ziki kushika, piga chumu, siku sipigwe cut. Chagua maini, kakushike tupa mabat. Nimesoma, high grade, sijachimba pewa sat. Tuliza clock, hustle big na yo ganzi na weka kwa sack. Sio bank, maintain,
DJ Brent 254.
Yeah, yeah, nikupa kama clock.
Bad gang, bad we bad.
This bad we
bad gang, bad we bad.
Bad we bad gang, bad we bad. From the streets, let's go.
Kaniva kwa za mamble na genje misozi fine. Tuko street kuwa mada bila gun. Nipe space. Kaniva kwa za mamble na genje misozi fine. Tuko street kuwa mada bila gun. Nipe space. Ati gidani mbae joy place siku safe. Gidani mbae jota geuzwa kichungi. Gidani mbae joy place siku safe. Gidani mbae jota geuzwa kichungi.
Na kujega fete nikikuwa tunambogi. Maheta mkuwa pino onyesha tumano. Na
kujega fete
Jega fiti nikikuwa tunambogi. Maheta mku wapino onyeshe tumanoti ya tare. Kama tuka mare nitawapiga bari. Nabili tumsare Na watesa siyo deck siyo mic. My fans na wateka siyo deck siyo jan.
Wamise
39 mino king juma fans wanipin. Mimnati napuzia ash. Kwanza na warazi mamblena na wapima. Mjuenda wazima. Yo
Zimerishika, zimeripoti kwa kichwa mambicho. Sticking kama piche, nkiseti ya kumada minasikia nimenyonga. Mindo Messi na Messi na boli kwa mechi hatari. Kanslo niko medi. Niko inadi na maganji, staki ngoko na majani. Tokezea kigwangi niko mboka na warazi. Hapa ni party staki hatavu wa shati. Ukilegeza kiste kijota kazo kama nati.
Kama nati.
We them boys 39, we gon' eat them up. Bokiba, tuna ubaya, haturishi hapa. Doma saa, tunakuja bila permit sapa. Si ati nini tunadai, this is hawa. Inadimi, nakangeos, die shit man. Lokali sifa cheki, inatesa swear. Tukona spark, na kigam, tunakokia. Talk shit, na kidungi, na kumada yo. Toriza kivako, mina
stu DJ Soch.
Kecha kwa msupa wako, bila kona boot. Toriza kivako, marina kidungi. Toriza kivako, mina smarina kidungi. Na checha kwa msupa wako, bila kona boot. Na mada, na kili cheki, vile na buluki. Na china ni mbume mbuke siwa rui. Na the higher, tunakam, domo mbuki sinabuaya. Na the faster, tunakam, domo demu wana shaw.
Yo, niko out, imekuja kutesa.
Yo, lazima nipatikane,
okay.
Na katasta ama kane. Pewa chupo si lambe lambe.
Ni bambi, gibiki bambi, kisha nifana ya ni kwanza na bambika. E bambika, bambika, cheki cheki tiki dam tuchini kama finali. E dam digidi choma na bali. E dam tuchini hapa tukati. E dam tuchini kama finali. E dam digidi gidam digidi nidivana ni bamba, jajua minahanya. Siaskizi miubaki, miubaki kukuta. Sitai the pace for play, vitu cringe, siwezi lamba chumvi. Nikimi na then how thick your bamba. Performer, deformer, sink and drill. Fingers beneath the skin and cheeks. Muted debate, waki snap to vidoli, doli. Pangiwa vidoli, utapangiwa kongole. Pangiwa vidoli, utapangiwa kongole. Juin tape thick, ndo tuwache kuwa single. Take it up some, tuzidisha plumpers. Dani bila coke, mina zikoke for money. Dani bila coke, mina zikoke for money. Tare ya kizee, maybe leo
nipati mbari. This is DJ Brad 254.
Tase ya kileo, nipati fine. Bambi, gibigi bambi. Kiusha nifana ya ni kwanza na bambika. Hey, bambika, bambika. Cheki cheki tuki bambu chini kama panani.
Nego dogo kama bega weka leta jo. Koja kwanza kaitika bebe kakendon. Plot das, nakamzi kipanja kilindo. Nechaipi na kikatine tukisuga mall. Dax ni wada paketi nani. Mocha wajada nikipurka kirai. Nataka nikate kaki u. Ai, nagenya na nikuza kutu. Ai, kwanza bete kabaja ya shu. Ai, nione nikidifa kiniga. Ai, mulonyo ako irieza niku. Ai, lafubana, chekindenga. Analuku na denga, amedunga. Bila ngode na shepu, ameracho. Mbala nekse, nikifinya mandonge. Kasongo mandondo sina. Ikifika weekendi, boss tujikate. Tujikate, tujikate.
Ikifika weekendi, boss tujikate. Tujikate, tujikate.
Milonyo ni donge, mebidi tujikate. Tujikate, tujikate.
Milonyo ni donge, mebidi tujikate.
DJ Soch.
Mabuka ni wazi, boss tujikate. Tujikate, tujikate. King Kong,
boss tujikate.
King Kong, miye ni shakato. Miye ni shakato.
Because 1, 2, 3 and 4 bitches be coming and be knocking at my door. Dema na dayaje na nithao hiyo door. Anataka kumedi aje bila kondo. Laughing at the bitch, now she wanna come and snitch. Laughing at the bitch, now she wanna come and snitch. Laughing at the bitch, now she wanna come and snitch. Me say 6-9 like I'm Kemba 6-9. Taka aki medi no I'm f***ing all night. Medi at the price, waki taka mean your prince ati. Sipping up codeine, messing up my brain. Okay, what's your pain? Every day you know we about it, messing up my brain. Bro, that is a gang, ain't nobody the fame. She a fine, fine thing. I go 1, 2, 3, go 1, 2, 3. Go 1, 2, 3, when you dance like me. Go 1, 2, 3, go 1, 2, 3. Ain't nobody go dancing up, feeling up, go vibe. Passing up, now she wanna have time. Ain't nobody wanna come be like me. Yeah, black up on the beat, now a flex like me. Ain't nobody wanna call me honey. I got the bunny, now a flexing like she got the hundreds. I got the hundreds, straight left vibes, now she wanna had it. Ain't now she had it, now she wanna get Corona as you fucking the vibe.
Bad one, bad one, bad one.
Tenda, oh yeah, mami body fire. Ukamna mabishe na mavela. Oh yeah, hey, niko pombe niko shoda. Matema kika mutu na guaya. Hey,
DJ Brad 254.
Ama chocoba, ama kau kingia dufo na sontola Tamka Oreo, tamka kiombido, tamka for mia jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, kijana hatam. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account, baki lamsam. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutua niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, uspime, utache kwa bure, na mziki mwenda shule.
Kibela kudambo tab ni kukosa ni dhamu. Unata ishima Taenda kuitangaza Usitafune baby mumune Usokope kunishika weni kune Kitu tamu
Tamu bana Tamu bana Mungu ni tamu bana
Wengoja mini umoke ndo niteke pointi Uko na robot inakao melewa ndo uskili Maisha tamu sana sibishi mturana chopsticks Kasi mayai pasuwa nbate juu ya smoky Sikila kitu tamu joita lambona ulini Kuna zile uneza set siku nibukia kilini Tamu kakupoga fast born wa wanjiki Kitu tamu tight hizo ndo meza kasidi Na makinika na sijaiso mea group of schools Kukafunga kabla 30 hizo sando cosmos Achana lobster oba mlando seafood After lecture kesho weku chakwangu na see through
Ni mama yao ina donjo Kwa lojo, K1 tuko area Onja kitu tamu bana
Tamu bana
Ni kitu delicious So so sick, be serious Uko within or without That you're in or out, no doubt Vile rapi kwa kwa tamu sana Kitu tamu sana Kitu tamu sana Kitu ni tamu bana
Future bright, do we check it? Do we get Gaga as well? Do we check it? Do we get Gaga as well? Do we check it? Do we get Gaga as welding? From zangu waziku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya uroki ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kaka misi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zingu ni
DJ Brad 254 The music kingpin
My purpose is in a shout hallelujah Oh my god Mikiki 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 Minafanya vitu bigi Mikiki 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 Minafanya vitu bigi Mikiki 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 Minafanya vitu bigi Mikiki 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 Minafanya vitu bigi Boss lady mindi Uwakata mshahara Same level na madon Kamala Boss lady mindi uwakata mshahara Boss lady mindi uwakata mshahara Same level na madon Dada Kamala Green beef take a big fat no wahala Cause ain't nobody bad in the whole some bahara Hell yeah mine wonyesha kivumbi His skill and I experience like fuzwi Nimetoka ghetto mani youth akitoko akichocho akizoza na badilisho michungi Na makarao wanapenda chai Boya kona currency ndio mina weza vibe Kuko diplo mali peke mina weza
For giving you those hot shell exclusives. This is DJ Brad 254, the music kingpin.
hit after hit, me now up at any mina wapate ni mada kasi mali rasli mali itakuwa ni mada cheza na mali mes na hali nitaleta mada madami ya mada fanela isa mada hit after hit mina wapate ni mada kasi mali rasli mali itakuwa ni mada cheza na mali mes na hali nitaleta mada madami ya mada haya so ya man ya mi I come biggie dem a run fire me a ban MC a run in a run we mada adi guess kila kona ui kumburio wako busy wakatika daslo Kushodo kako busy kana drop it down low Odi odi adi tunamwaga jasho Tunarambon kama tuko jambon So what a bam bam shori what a bam bam Mitego mina weko wezi ruka kamba Umeni bamba nataka kukulamba Hadike jani nikurumishe kinaje ni mada Hit after hit mina wapate ni mada Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada Chaza na mali mbes na hali nitaleta mada Madami ya mada fandela isa mada Hit after hit mina wapate ni mada Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada Chaza na mali mbes na hali nitaleta mada Madami ya mada fandela isa mada Hata wakishika gun hapa kule bado na wa hapa kata Jackie Chan Kini vita ya kutafuta majan Kama weni moga enda kajifiche kanisan Kisafari destination ni kanan Cheki moshi kwenye hewa vile bush ina ban Natunga sanga vile jaja ameplan Kahuelewi biblia kajaribu na koran Hata wakicheka wakisaka meno Tutabaki wima tuka vile neno Watabana kuwa watazidi say no Tutazidi chonga vile misu meno Hini mada Hit after hit mina wapate ni mada Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada Cheza na mali mes na hali nitaleta mada Madami ya mada Fandela isa mada Hit after hit mina wapate ni mada Kasi mali rasli mali itakuwa ni mada Cheza na mali mes na hali nitaleta mada Madami ya mada Fandela isa mada
It's Top Gangsters the G Giving you motherfuckers the heat in this street DJ Brand 254
And every bounce, and every bounce. Can you allow me to bounce for me, mommy?
Pull. DJ Song.
Do not reverse. Do not reverse. Do not reverse. One man and I twenty more. Mkenge flani toka oyole Mtuma vibes ya ni mavidonge Akisikia beat must azitoke Ana reverse Ana reverse Ana reverse Ana reverse The other man anaitwa Kevo Big man bazooka dinyo Nendi yokocha ma player kando Cheze ya mangokojo kama Ronaldo Ana reverse Ana reverse Ana reverse Ana reverse So one day hawa wawili wakamit Pale tao tombo ya street Jam session manze kukolit Everything good yani everything tick Wana reverse Wana reverse Wana reverse Wana reverse Buda manze unazitoka Buda manze unarombosa Onyesha mbogi how to reverse Tuna reverse Tuna reverse Tuna reverse Tuna reverse Mombasa wakaenda na reverse Kisumu wakaenda na reverse Sasa Kenya kila mtu anadance
Kipona
mbode wa limit by chance Twende reverse Twende reverse Twende reverse Twende reverse
Kwako studika si shere
Sheria
Kesho kowera leo shere
Sheria
Sande kanisa ndo shere
Sheria
Ewa genge
Wanataka shere Sheria Shere Sheria Shere Sheria Wagenge wanataka shere Sheria Shere Sheria Shere Sheria Wagenge wanataka shere
Excuse me for my doshi my drinks Adisia food tuga we meda ya bill Ndanya wanauza ni mejipinka 15 Unajua ni siku gani ile siku ya masine Na koi bashi ndo walevi wa real Usikop mga nazika blowdoe kaza strip Kuna ndanya ameiva wengine joni mateki Ni maduaka wengine ni mavedi Kanga rada hizi section usimeti Kiasi yasi unazazi tonga za baby Anadai kunkumba Kwanini? Anadai kukumba Kwa
Hapo siku jikasi shere
Sheria
Kesho mkowera leo shere
Sheria
Sande kanisa no shere
Sheria
Ewa genge
DJ Sonja
Wanataka shere Sheria Shere Sheria Sheria Wagenge wanataka shere Sheria Shere Sheria Shere Sheria Wagenge wanataka shere
This is
sheria.
DJ Brand 254
Kiata kidrike ni four friends Something goje tu wata ya penetrate Kena yuna mbeta nende mkisha
Jana ni action true Kaleo ni drama true Nashuku kesho tutatu Na movie tunataka ni
Telenovela
Ata tukue true Ikitu inataka proof Iyo yote haiwa uso Wanadai patu ya Close na mkiss, just do it, please yeah. Jana ni action true Na leo ni drama true Na shuku kesho tutatu Na movie tunataka ni
Telenovela
Ata tukue true Ikitu inataka proof
Iyo yote hewa uru
Wanadai patu ya
Madini klasiki Bazenga
Nimekuja leo kwa sababu ya kona na aminu Kanipenda we so heartbreaker Nipo radhi Ata unidanganye, danganye sawa Nimejitole ni kupe to love Jepo najua so laisi ya sumbaya Nipo radhi Ata unidanganye, ntasema sawa So baby tuende lockdown Mfuko ni na mavumba ila sina somebody Ata kinywaji nisha nunua tuende
Tatu kikuwa manjua shati ya napima Simu mkumbuja wezi zima
Put on your makeup Upendeze leo hatutazima
Aya tuende taratibu Taratibu
Taratibu Dija kuja kuharibu Haya tuende taratibu 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 Sija kuja kuharibu
Mwana kama kosi Kosi Nelenda kama kosi Kosi Usilete ni kosi Na ukitaka kotlani Chuna zangu naudi
Yo Taratibu dogo dogo pesi yangu ni ya kibabu Papa Fadela minta kufunza adabu Weo kama life, kwanza masa za kafyu Kio na beste yako, minogopa mtani amsh Right, left, tunaifanya kisalsa Street kwa yo dress, ndo inafanya na kutaka Mana pimso, naifanya for the culture Oda kile unataka na yo bili lewe hapa Black fine ting, na unasteka viking Leda vodo hima sasi die jean Chafua sheets after
this DJ Brad 254
Now you're rocking with the best boy sin
Aya twende taratibu 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 Sija kuja
kuharibu
Aya twende taratibu
Ni amalon Kijana meomoka jamalon Ni sekenda jamalon Luku luku saki uski ni amalon
DJ Soj
Ni amalon Jamalon Ni second and Jamalon Think twice skin Jamalon
Kamalon niko home alone na kucha chrome Colon ni ndo my phone iko on Nimekopa
sija sota. Niko kwa munyota, niko mohoka. Chambala na masahara jwa makala. Zimelala tangu jana zikachacha. Kwani upendi kufanyana na madranya. Unatupanga sana kamwana. Hello, ni mse wa Malone. Imekua so long, ni kauli kukon. Una blue tick makolo, umekua .com. We uhipa home, ukiget kalon.
Mia Malone. Kijana meomoka jwa Malone.
DJ Brett 254.
Luku luku safi uski nyamalon. Nyamalon. Kijana meomoka jamalon. Niseke na jamalon. Think twice nyamalon.
How do you say, say, na skia tu. Say, say, na skia tu.
DJ Sarge.
Say, say, na skia tu. 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 Checky, say, say, na skia tu. Say, say, na skia tu. Checky bonga, auta bonga sana ni koshua usha choka. Nini umeshika ni maua mamogoka. Huku itaki vita, kifua juta sota. Hai, 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 hai.
Wana head na wana follow, mtandao. Wana bonga kama parrot, wow. Itadozi nitasahau, how. Thumbs up, yani bravo. Na walenga, bele mina lenga. Skizo za wahenga, roho inawatesa. Nina saka cheda, wawa na kereka. Wamewekwa, bado kwa mkeka.
Wanazunguka, wanazunguka. Inauma ila watakoma.
Hadi say, say, nasikia tu. Say, say, nasikia tu. Cheki say, say, nasikia tu. Say, say, nasikia tu. Cheki bonga, auta bonga sana niko shua usha choka. Nini umeshika ni maua mamogoka. Huku itaki vita, kifua juta sota. Number one, nakuja kibili man. Money fast cause I'm a busy man. Tricky day, uliza tatini dat. Juna head na battle to any fan. Obonga ID, tukitoke mtao na fear. Bila ID, nilijua club na ingia. Cheki KC, nilichanganya na bia. Lafu KCP, pewa D for D, oya. Nasema nini juku mtatu kufeel. Na usitulete feelings na miuji die, so what? Buda netu danganya wana post. Wameomoka, wamesota, wameparara. Wana open ni mask ni kilala. Trophy zote za rap minataka na casco. Hapo buda kuna bo. Na ukinitaka kwanza tu mado. Na nyeke pia sapa sijakula home. After buda kitu yote wacha. Say, say, nasikia tu. Say, say, nasikia tu. Chiki say, say, nasikia tu. Say, say, nasikia tu.
This is DJ Brett 254.
Manyame beba ndule na mini ya kaki. Dizia lichoma jula nipoteza kaki. Lakini
sikutari kituwe nishusha panti.
Hapa utende situ pinangi mababi. Jowa ufanya uko ili upiga searching. Seti nilikataa kukangia uskani blow. Netibuda izo meno nilego pa biting. Ulituko na mbuga kujikifika teme kuchanga na kamzinga unatonga nate. Ile mkangwari leo kuna sanga. Juma shiree jana zili nifikia. Matoto kwa kiweza tunakaita. Tunakatha jizile ni. Tija kata mamburi wako hunting. Tutatoka drrr abo kikosa kinyambi. Atocho kwa kiweza tunakaita. Tunakatha jizile ni. Tija kata mamburi wako hunting. Tutatoka drrr abo kikosa kinyambi. Pachetas hai manzi kujangu ni shura. Niwamba mustai na sija yurura. Nenyesha those dice kushikia motura. Nyamaza mkatha noyo boy ameanza kuzandula. Kunanga dilile buda fitinda tunanyesha. Woo woo. Ukinyonga sana utamaliza fingerprint agumba. Oh, oh, oh. Unanyonga daily lebu da pretenda tunanyesha. Oh, oh, oh. Ukinyonga sana utamaliza fingerprint agumba. Oh, 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 yeah. Toto kwa kiweza tunakaita. Tunakatha jizile ni. Tija kata mamuri wako hanti. Toto kwa trip hapo kiko siti nyambi. Toto kwa kiweza tunakaita.
Ujani nata na wari.
Utani pata niku. Utani pata whiskey. Hapo kando ya
Karive, VIP kando ya DJ. Lady Kajide, wait a letter Remy, UCD.
Tanipata na OCS, tunakata maji, yes. Leo hatutaki mapi, yes. Na mangeo sume pepa, KPS. Rada joni safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO. Tunabonga nyingi do.
Tunabonga madili joni kikupata, utahitaji madili do.
DJ Brad 254.
Utanipata na waris. Utanipata niko jaba, utanipata niko hiss. Utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko. Jing, Biggie G, Nime
DJ Sarge.
Weza, mtoto anatesa. Te, te, tesa. Mtoto anaweza. Tuliana usikize, mini headmaster, maswali usulize. Hapa ni kuandika, kalamu hadiishe. 30 centimeter na ruler siupime. Vile inawashwa ni kama Bunsen burner. Forms of titration, equation, balance. Me plus you na beshte yako ikiweza. Na itaji tractor juvile nimebeba, oh yeah.
It's gonna be DJ Brad 254. Follow him on Instagram, Facebook and Twitter at Brad ya Cruiser.
Me control the team. Weza, we, mtoto anatesa, te, te, tesa. Mtoto anaweza, we, weza. Mtoto anatesa, te, te, tesa.
Yo, na fly over buda nikipita na sengenge. Ma left over chura tuliwachia masenge. Team ni mjanki upenda kucheza reggae. Yo bandisi ya topa kiniko na dunga ndege. Na niko bayesa nikikata machesa. Kusere na maria mbezi ngeuska machweza. Kuna kulegeza, chikilia meza. Napenda ukienda chini juu ukicheza.
Kwa yo, what's up, what's up, they call me Masa Uti Kenyan boy. Mr. Lavi the Loka and I'm chilling out with my main man DJ Sonch.
Kufuliza mina chesa.
Mtoto anaweza, we, weza. Mtoto anatesa, te, te, tesa.
Hey, this Don Masika, Mr. Zungusha, man. Chilling out with the best DJ, DJ Sonch. Sonch.
Te, te, tesa.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sonch.